Hoyala, ye, in the way it better lay the gavay diri mala haine. Taren kay gawa tanka charay di hashadi si ye. Divna hay gawa tanka hiray dununu isi ye. Aso da yamantana midba so da la ya ye. Sofia dan tuli gusara ye dinta nagabi ye. Qubura dusho diyo shirkiga kama dul gurane. Marka defta ay tuna yanin ay duqaystana. Alla deqda kama radiyan kama na donane. Tadki qida lagu wasay bay so dalbana yane. Aqli darida shiq motan bay qudka daya yane. Wa qom iblis tufsadiyo dul bahayinahe. Haddi ay abar so darido dunido way qiqdo. Amba ay musibo yin daran adama hadarto. Sheikh naga dulqado machiru naga difa'aye. Allah naga dabalon dibka baqu diranaye. Allah rob kono so da chobihiya dugasi. Teqdi rahman kay iyagu shekhu duwayani. Wani man dayobo kalumay dawa khair kalahe. Wani man khurafa dilo dinta ges maraye. Tawuhid ki waku wan dayako wika didayane. Wani man sunaha didano fuhka dor bidaye. Tabibi yo kitab furisayeku wan da'udane. Wani man qardastubani yo falka dayimaye. Wani man chinka wahu dirto dor samo lumaye. Wani man chinka wahu dirto dor samo lumaye. Wani man damir sawhidi ya wayay dabarkiye. Tun yada agon tay unanoy dudu biyane. Dawar siyo siyarada ayay dinka dega yane. Dabal degista mawlidka iyo da'adi yarrenka. Daybi iyo burdaay sitan hosumay dayine. Shirki ba dafta kaba ahumana darimane. Tadwayna gaya lagu dago loga digay dine. Hadba rooxi mawdu dilay sadul bahayane. Do'da iyo dudada rera hay so dengig saniye. Kulka wananka dayliyo wargiyo darabta logiyo. Ahankiyo fiday dirano way dodo biyane. Marka qaadka lo taadiyay danka digayane. Iyogo alen daqayo daqayda lalati. Kulka asay durbankiyo xagrada kagadariyan shane. Aniga du'aynu xerada wandurkina yaye. Dagdag xoola iso guray dad kurda hayane. Haddi yadu di do tira durkan karimayo. Odun yadadi illi bahdila u kalayo. Sheikha kudiray bay kuwadan qil da'if yadu ye. Waha ay dafira ya nawad dama ilahayye. Wixidin talagu so taraye dawgan naga wixay. Bid'adi ladadihin chiray dahiba u goaye. Tariqo yinki sofiya daadad kunnaga qadye. Gabbal kodi waka duma wadaled marane. Daya kodi waka duqo damurba maraye. Kuweti maha haway dayisan chire dumarka mudaysi. Lo diit saroli yabuna osi dabay shadaye. Rag du'aada wa no ko'o dinta no digaye. Dinti wata nurtayo da'alla da'ufaftay. Da'wadi wata nuray so da'alla da'ufaftay. dadweynuhu xaqi way fahmeen doorkan maanta ahe bidcanagu ma tuufsani karaan maanta dabadeedi daliil iyo xuja low helo lagula doodaaye ikhwaanka sunnaha daba mare diinta ku ciyaaray ikhwaanka sunnaha cal mare diinta ku ciyaaray ilmi kuma dadaalaan bulshada kuma daryeelaane waa niman garkii lagu tiro daysankeedi waayey guntigooda sii daayayee digada jiidaya dowladnimo habkeediyo bedelee dhaqankii diimeede duminta iyo fawdada ayay darajo mudine dumarkiyo caruurtay ku wadhaan dibadayaya waa niman xildoono kursiga wow degdegayaane mudaaraadka iyo doorashay guulka dayayaane duufaartanka lowday bay daban nashlayaane qawaaniintu loo soo dejana way dabaqayaane dimuquraadi iyo folxumay daris wadaageen distiyada kuwaasoo gurtee madaxa soo duubtay ee duudka raranaaye ee dibadda meeraystay ee duudka raranaaye ee dibadda meeraystay nimanka khuruuj kala dire kala dawafaya way daba mareenay sunnaha dacalka dhaafeene bikhuraafaadkii soo daashaday sii dugsanayaane kama digiigii xooda majaaliga yabi dul joogaane kama digiigii xoodaan jaaliga yabi dul joogaane iyagoo duburay ku wadhaan daacibaan ahaaye diciifka iyo mawduucyaday ku daliishaniye diciifka iyo mawduucyaday ku daliishaniye cilmigiyo duruustana tabliiq mabadaanayaane dadka uruurso mooyiye wax kale uma dadaalaane bidca kama durkaano shirkiga kama dikhoodaane waxba gabaygu yu ilaa durkine daayayo dhigaaye isku wada darkoocaan iyo wadala lumaaye yay ku dageen axsaabtani bidcada dib uga soo joogso yay ku dageen axsaabtani bidcada dib uga soo joogso